Young mama. Tuliandika pamoja bazi.
Tuko nyere, ni stupid.
R.I.P. my bro.
It's my Davi.
Tuliandika pamoja bars. Leo naandika tribute to the heavy heart. R.I.P. Edgar. You will forever be a star. Tuliandika pamoja bars. Leo naandika tribute to the heavy heart. R.I.P.
Edgar.
You will forever be a star. Hii ndo njia yetu sote. Tulikotoka tutarudi wote. R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar. R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar. Hii ndo njia yetu sote. Tulikotoka tutarudi wote. R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar. R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar. Niko na pain kwa chest. I've lost the best. Malaika juu mbinguni wako na guest. Siamini leo post zako zimejoku kwa net. Sina budi ila kukubali ndiye fearless. Stupid was just a name. The boy was smart. He was going through pain. The boy was hurt. We only saw his face. We didn't see his heart. That was broken to pieces. He had deep cuts. He just needed love. Hakuwa natakata do. My boy was a vibe. Nilikuwa na mwita bro. Alikuwa nita baby. Zile time tuko joking. Nezo kelele zote manze hakuwa ni bo. R.I.P. Superstar. Tutakukumbuka na doba ya G-Bag na Jack. Kijana wa East Kulambuch kumanch. Wege deka warm kwa chuom na mandom. Tuliandika pamoja bars. Leo naandika tribute to the heavy heart. R.I.P. Edgar. You will forever be a star. Tuliandika pamoja bars. Leo naandika tribute to the heavy heart. R.I.P. Edgar. You will forever be a star.
R.I.P.
Hii ndo njia yetu sote. Tulikotoka tutarudi wote. R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar.
R.I.P. Stupid Boy.
R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar.
R.I.P.
Hii ndo njia yetu sote. Tulikotoka tutarudi wote. R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar.
R.I.P. Edgar.
R.I.P. Edgar. R.I.P. Superstar.
Safiri salama.
Rest in peace, stupid boy. Nilikutambua, huna jua. Lakini umeamua kutangulia. Tumekubali. Good night, my guy.